la disgrazia di America. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 radio Ijwi riyobora. Wadushakira kuri internet namwe mujya kuri waeshatu radio yacu voa.com. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izuru rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kwa mutsabu wa kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Kuwa gatatu w'iki cyumweru bamwe mu baturage basenyewe mu murenge wa Remera mudugudu wa Kangondo ya mbere ya kabiri na Kibiraro mu mujyi wa Kigali kugeza ubu batarabasha guhabwa ingurane ikwiye nk'uko bari basezeranijwe. Basubiye mu matongo yaho bari batuye bashingamwe amahema ngo baturemo. Ubuyobozi bw'umurenge wa Remera bwatangarije Ijwi rya Amerika ko bahawe amafaranga y'ubukode bemerewe nyuma bakavana ayo mahema bagasubira gushaka aho bakodesha mu gihe bagitegereje guhabwa ingurane y'amazu. Ariko se iki kibazo cyatangiye gite, kigeze he, kubera iki cyabaye ingorabahizi? Ibyo nibyo tuvugaho mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi. Mu gutegura iki kiganiro twashakishije bamwe mu baturage basenyewe, tugerageza inshuro nyinshi gushakisha ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, by'umwihariko umuyobozi w'umujyi Bwana Prudence Rubingisa n'umuyobozi wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo Bwana Nsabimana Ernest. Gusa ntitwashoboye kubabona. Inshuro imwe gusa nibwo umuyobozi w'umujyi wungirije ushinzwe ibikorwa remezo yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari mu nama. Nyuma yaho ntitwongera kumubona kuri telefoni ye n'umuyobozi w'umujyi Ibuko. Uko biri kose, mikoro z'Ijwi rya Amerika zirafunguye. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buramutse bushatse kugira icyo buvuga kuri iki kibazo, umwanya urahari, tuzabaha ikaze ku Ijwi rya Amerika. Turisegura kandi ku bakunzi ba muri Sanga cyangwa abandi bashaka kugira icyo bavuga muri iki kiganiro ko tutari bubashe kubaha ijambo nk'uko mwari mubimenyereye, kubera gukorera mu ngo zacu byatumye tutabasha kugera ku bikoresho byo mu biro bidufasha gusangira ijambo nk'uko twabikoraga cyangwa kubaza umutumirwa. Cyakora urubuga n'urwanyu washaka kugira icyo avuga kuri iki kiganiro cyangwa ibiri butivugirwemo, yatwandikira nawe tukamuha urubuga akisanzura kuri radio yanyu. Adresse ni yayindi, ni radio yacu @gmail.com. twongere kubaha ikaze mu kiganiro muri Sanga. Dusubire rero kuri kiriya kibazo cy'abaturage bo mu murenge wa Remera basenyewe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali kugeza ubu batarabasha guhabwa ingurane ikwiye, nubwo byari byemejwe ko iki kibazo cyagombaga kuba cyarangiye mu kwezi kwa gatandatu. Reka dutangire tubaza Uwizeye Jacqueline, umwe mu baturage bari bahatuye, uko icyo kibazo cyatangiye.
Ubwo rero muri 2017 umwaka wenda kurangira niho twabikoresheje inama n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali ari kumwe n'uwitwa Karera Denisi, yatubwira yuko iyo karitsiye, iyo midugudu ko nari nyobozi ari itatu ngo igomba kuhava kuko ngo hari umushoramari wabonetse ugomba kuhakura abaturage akakira ibikorwa bye. Banatwereka rero ko umushinga uteye, batwereka amazu bateganya kukitatwimuriramo, ko mbese iyo hafite icyangombwa by'uko agifite bagiye kukimushakira byihuse, kuko hari ahagaragaraga nk'igisanga abo bantu ntabwo bari barabonye ibyangombwa by'ubutaka. Ni ukuvuga igitenge abari bafite ibyangombwa by'ubutaka n'abatari barabihawe kubera ko ngo batuye mu gace k'igisanga. rero bakavuga ko buri wese azava aho hantu ahawe ingurane y'inzu batwereka igishushanyo mbonera cy'amazu ngo azubakwa n'uwo mushoramari ngo ahantu bita mu Musanze akaba ariho ngo abantu bimukira mbere ko ugatanga icyangombwa cy'ubutaka bakaguhereza batitaye ku ngano y'ubutaka bwawe
batitaye ku ngano y'ubutaka bwawe ibyo mwabyakiriye mute
ibyo abaturage ntabwo twabyumvise aje tira no tese ni a kisa haga maju nta nubwo tuzamenya agaciro k'imitungo yacu ese agaciro kayo maju turakazi ese none kaba karenga k'imitungo yacu kandi ate agaciro kayo maju atatari munsi y'imitungo yacu umuyobozi wa rero yitegeye we muri Kigali avuga ko ngo nta bintu byo kubisikaho biri aho nta bintu byo kujyaho impaka ari ugutegeka ndetse kujya muri ayo mazu utangije ubutaka bwawe
ni uko rero ubwo mwemeranya nabo
ibyo ntitwabyemeye by'ukuri dusaba ko twakorera uzi na gaciro ko bangaga ko nta gaciro k'inzu ngo azaho umuntu ngo inzu iri hasi ifite agaciro gatoya kuri izo nzu ihagaze miliyoni makumyabiri naho murakwiye miliyoni makumyabiri wenda mfite umutungo wa miliyoni eshanu esheshatu cyangwa se n'ijana hejuru ese nzabona ubushobozi bwo kwishyura amafaranga arenga kuri izo miliyoni zivanye n'umutungo wanjye kuko nzambaye mu mutungo uruta uwanjye ibyo baravuga ngo reka nimutse bashinzeho bagenda bagira ibyo bongeraho kandi barambaye miliyoni icyenda zirahinduka zira cumi n'eshatu mu gihe umuhesitari wanjye kompetitive yari yabonye muri cumi n'umunani miliyoni cumi n'umunani na magana ariko nabyo na wanjye wenda nabahaye isoke ntabwo nabura ahantu ngera ngo ndetse nubake abenshi rero twagiye dusubirishamo nk'uko harimo ababaga ari munsi noneho leta yagiyemo hagati babona amafaranga ari munsi n'aya mbere bari bakoreye disitirikitive n'aya kontiri disitirikitive ibyo sinzi rero barabisubiyemo wenda bakajya kureba uko babikemura ariko ibintu byabayeho birangiye rero dutegereje icyo bizatanga ariko tugahora tubwirwa ko ari amazu birangira tugiye mu manza birumva twakoze ayo mage n'agaciro yacu y'umuturage ku giti cye ayo nta mafaranga apfa ubusa turavuka ayo n'andi apfa ubusa ngizo ingendo zo kwirukanka tujya kwandikira abayobozi mu nzego zose dutakamba
uvuze ko mwatanze amafaranga yo gushaka abavoka no kugana inkiko urangije navuga inzego z'ubutegetsi inzego z'ubutegetsi niyambaje mukazereka icyo kibazo mbere y'uko mugana inkiko ni izihe
twandikiye inshingamategeko twandikiye umujyi wa Kigali twandikiye minisiteri y'ibikorwa remezo inzego zose ariko mu rubanza bavuga ko babiteje agaciro ngo ntabwo twatakambiye urwego rw'ibirwa nyuma rero mu gihe tuvuga ngo tuzongere kubikusanya dushake amafaranga wenda koko dukomeze dutakambire leta niba ari cyo yadufasha igihe twumve ubwo twabwiwe mu mpera z'umwaka mu kwa cumi n'abiri bati igishanga tuvuyeho narangiza batiriye aha hitwa igishanga mu rwego rw'igihugu hose ahari ibishanga bagiye basenya cyitwa ko nyine ari igishanga ndetse aho umwaka utangira wa bibiri na makumyabiri mu kwezi kwa kabiri hagaruka abantu bapima niko amenya ibyo ari byo ariko tumenya ko ngo ari abatuye mu nkengero z'igishanga bapima zenesire ugenda aho bita igishanga aho ngaho ayo mazu yo muri zenesire bayashyizeho towa amazu rwose na ba nyiri amazu nyine bicara bari kandi bari bazi ko bagomba kuvamo nk'uko abo mu gishanga bari bagiye ariko twatunguwe n'uko noneho mu kwa gatatu ku itariki cumi n'enye nibwo twabonye abayobozi bakurikiramo aho hatewe bakurikira tugira ngo twumve ibyo ari byo twumva rero nibwo basomye amarisite ngo y'abantu noneho ngo bagomba kuhava ngo hari ku munsi wa gatandatu bagomba kuba ku cyumweru bafashe ibihumbi mirongo icyenda by'ubukode bw'ubutaka ubukode bw'amazu ngo bimukiramo bagasigaye bagasenya noneho ugiye kuyafata rero nibwo bamufungishije noneho yakontira za kontira twari twaranye z'amazu
ariko se ubundi niba hariho ingurane iteganywa n'impamvu wabwira zikaba zumvikana ku cyo hantu habaye ikibazo
mu by'ukuri kuva hariya ntabwo twirara turyanga kuko niba hakajagari leta iri gushaka guteza igihugu imbere yubaka amazu kubavuga ko ari ibikorwa remezo sinzi niba ari ibikorwa remezo cyangwa atari byo uko mbere bavugaga umushoramari birangira by'umushoramari bivaho ko twavuga tuti niba ari umushoramari nta kwisi uko uwo mushoramari adusohora imari ko twacoye yatsi natwe ntabwo rero umushoramari yatwica agaciro ku butaka bwacu ibyo rero bimaze kumvikana ko dusaba ingurane yacu ku mushoramari bahita bahinduriramo ko ari ibikorwa remezo ngo ni ibikorwa na bambi ngo ni inyungu rusange ariko amategeko uko twagiye tuyasoma turi mu isomanga turi kubyirukamo wabonaga ko mu nyungu rusange hari amategeko abivuga neza ko uwimura n'uwimurwa bagomba kwizitana ku ngurane kandi ikaba ingurane kwizi rero turebye icyumba kimwe cyangwa sambulete cyangwa se n'icyo byumba bibiri ku muntu wafite hejuru ya miliyoni 40-45 ukaba wajya no mu nzu itagukwiriye kumva atari ingurane kirete zimwe mu mpamvu zatumye bamwe tudasinya izo kontra kuko ntabwo wafata umuryango w'abantu bagera mu 9-10 ngo ujye kumupakira mu cyumba kimwe sinzi ko muri ubu buzima bw'iki gihe bitakwenda kereka umuntu niba ntacyo ntazongera gutunga mu buzima utazatunga iyo ntebe utazatunga igitanda ntabwo bidashoboka ko umuntu atunga mu cyumba kimwe n'umuryango we wawe ibyo rero byatumye tudasinya ariko n'abari bemera ayo mazu rero apfa no kuyabaha turananiwe natwe kubona amafaranga ukodesha ni nko guca amafaranga ubu ngubu ndi mu nzu y'ibihumbi 50 mfata ko buri kwezi nta kazi 50 kuko niba nari ndi mu nzu yanjye ntawe mbaza ubukode ibyo 50 bya buri kwezi ndimo nsabwa byakagize ikindi kintu cy'iterambere bindi nimba kirinze urambwiye ngo jya mu nzu wenda utiriye ngo nyange ariko gukodesha iraturambiye akazi nk'ako nigeze no kubivugaho akazi nk'ako imibereho kubera iki cyorezo cya kovide ntabwo yoroshye twagiye mu buzima butoroshye twagiye muri risiki gutekereza ukuntu abana bakiriga umuntu yari afite wenda kugira udufaranga akura ku mutungo we mu gusigira kodesha n'iki ayo mafaranga ntakiriho nubwo bavuga ngo barakodeshereza umuntu kumuha 30 yari afite wenda se ibyumba akodesha akabona ibyo gutunga abana 30 biragusaba wenda kukongera hanze kugira ngo ubone inzu ibyo kurya ntajya abantu bari mu mibereho navuga iri kiritiro
nkurikije uko numva ubivuga birumvikana nk'ibintu bikomeye kandi byihutirwa
imibereho izabaje tuzi niba abantu batwumva batwumva ngo badukore ubuvugizi isinga na leta itwumva yagakwiye kugira ikintu ikora kuko ari ahantu mu by'ukuri batubwira ngo tuhaze bavuga ko ari ibiza ariko ibiza wageze gusanga ugasanga bagisiga kontra zayamaze ibiza bavuze ajya ntabyo nigeze mbora kuko ndabwo imvura yaguye nyinshi nta muntu wigeze apfa hari ahantu nta muntu utabanguye inzu yagurije hari ibyo bukomeye ariko ngo ni ibintu ariko icyaje kugaragara nyuma abantu twegereye hari ahantu hari karuguruga gato ako batagendera bavuga ngo twegereye ruguruga tuza kumenya amakuru y'uko iyo ruguruga izaba yarishyuwe abantu bafite amazu hari yakomeye hejuru y'umuhanda aho twari dutuye bishyuye amafaranga uko egisitoropeye abantu bari begereye iyo ruguruga ibyo ngibyo narabyumvise niba ari n'ukuri ayo mafaranga yakabaye yarahawe abantu bimuwe kuko urebye ni nabo bimuwe aho ngaho kugira ngo iyo ruhurura bahantorotone zibona bajye babona aho bagenda ubanza bavuye ku nzu zabo ku magorofa yayo ibyo bintu rero rwose uyu munsi ari kurira turi gutakamba twashyizwe mu mibereho itari myiza bigeraho umuntu atarateganyije rwose n'ikibazo kiremereye ni nayo mpamvu umuntu aba atinyuka akavuga ni gara mayisha turi gusamanza nibyo baje gusenya bavuga bati urakwemeka tukabakodeshereza mu gihe mutegereje mu cyane kuko ngo bamwe hari abafite mu manza ziri mu kwa cyenda kuko ndamenye ko bizagenda abandi nayumva nkanjye sinafashe gikode batanga nibwo ntabwo ndiyumviramo ko imyitozo ntabwo sinzigeretse none ibihumbi magana atanu uyu munsi byo guha avoka ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ku rubanza noneho kandi niteze ko kandi tuzagamba niba ubonye n'ibyo bihumbi bingahe ugira umusoro w'abana ukavuga ati nimba abana bange niba baho igenzi iri kuri za bihumbi bine umaze no kumva umuntu yamwiyakira akabikunda mu mutwe akumva ko agomba kuzahera kuri zeru nyine agashakisha nubwo bitoroshye nubwo bitoroshye kumva ukigendagenda ureba umutungo wawe bahahinze ode bahasigaye ndetse n'imidugudu yose siko bayisenye basenye agace gatoya aguma mu rugo ziti guma mu rugo yatumye rero abandi basigira abasigambayo hasigaye birasa ko turavuga gutyo ngo barasigiye bari mu bwoba bwinshi bw'uko ejo n'ejo bundi nabo basenye niyo hari umuntu udasanzwe badasanzwe bambona uhatembere yigendera niyo aba ufite isakoshi waba wanze ko ufite ibyo mu gihugu w'ubutumwa rero ukimuka warakuye urumva ko nta mutekano ufite ibintu by'abo bafite nawe wundi uganira nawe barimo batariho
mbere bigeze kuvuga uti haje umushoramari ababwira ayo azabaha ubwo haje ibyo by'amanegeka wa mushoramari yagiye buheriheri
umushoramari yarabuzwe n'ubuyobozi bw'umujyi wa kigali noneho ukabona ko karera ari we hari uhagarariye umushoramari abandi banzi ko ari we mushoramari kuko niwe wabaga yazanye amafirime ya porojegite yerekana ayo mazu ngo bagiye kutubakira n'ibyo byangombwa n'ibyo n'ayo maesiteri yakozwe ayo maesiteri byinshi yakozwe ni karera ni umuryango wa karera n'umukobwa wabaga abihitanye bari barashyizeho abasore wumva ni ukugira ngo abantu hariya batandukanye abirirwa batanga ibyo egisitetike barahembaga ibyo byo wenda siko twabahembye bahembwe na wanseri nka babashyizeho ariko biriya ngo karera niwe wazanye ibyo bintu byamaganga noneho ngibyo niba ari kuri kigali hepfo niba ari kigali niho byakorerwa ubona ko ari naho bakoreye ayo manyanya yo kuri taransiforoma amagena agasiga yakozwe muri izi masaha yaduhawe iyo twahawe bahembwe bidasiriye na byifashe ku kibiraho bidasobanutse ariko nawe amafaranga ariho ku minsi cumi tumaze kubona ko ari make twahakoresheje ibyo agatanu ko navuze twatwisuburisirije no kwakoreye konti regisitoritive iyo konti regisitoritive turagira make mu kudutanga rero cyangwa no gukora bimwe ngo hagati y'abayisitasi babo n'abakoze konti regisitoritive barajyamo hanyuma bagira icyo bakuramo nibyo rero dufite andi magana agasiga masaje maca atakiriye mu ya mbere na konti risitetike hafi y'imbere nzirita iyo niyo twari dutegereje muri ubwo kiriya twakabye ariko tukareba tuvuga n'agaciro k'ubutaka kariyongereye uruziko rwagenda muri bibiri na arakangahe hubatswe siko rukigura metarike siko kigura urubaho siko rukigura nta kintu cy'ubungubu kikigura nk'uko tutubira kabyari bimeze agaciro karazamutse rero n'ubutaka agaciro karazamutse ubwo ntacyo tureba twakabaye turi perezida tukongera tugasubizamo agisiteritike ariko noneho niba bitanabaye n'aya atanu ku ijana ntibayaduhaye ko badutekereza igihe ntibibaye baradutsinda abitabiriye ariko tukavuga tuti niba ni noneho umuturage agomba kumvira rero umuturage agomba gutoza kandi twateye umutekano tukavuga tuti mu myaka itatu igurije kuri ino ntibagire n'ayandi bemera ugende ushakishe ubundi bushobozi imirindorombe ikindi kintu ndetse badashaka n'akandi kajagari ariko akajagari k'ibiriya kandi agatoro igatsinda akajagari kari mu bintu byinshi cyane no mu mutwe y'abantu harimo akajagari mu myubakire kandi gusa niba ibaye amafaranga ugende ushaka ahandi wubaka cyangwa se niba yarigi bigira inzira ntushake ibindi bizima icyo bituma ngombwa kubaka kubaka kikaramura mu bukode wa mugani cyangwa se ibindi ko bagusohora amezi atanu agiye gushyira yubakiwe muri abandi byubakiye bakoze imishinga tariki ya sitatire ariko bakoze ubwirinzi n'ibyo byumba babisigiye niba bihabwa bihabwa bagazemo n'ubundi bwo kuba umuntu ari mu nzu iyo hejuru y'ibihumbi mirongo itanu mirongo ine mirongo ingahe bakaguha mirongo itatu nta bushobozi bundi ufite gutunga umuryango nabyo ni ikindi kibazo ntabwo byoroshye pe ntabwo byoroshye amafaranga haravuga nyine atubita impapuro twareze amafaranga yaheze mu mpapuro nongere babatubwiye ko wenda ibitasanye birangira bitaka ibyangombwa tubisha bitagata agaciro ntabwo mbizi ko numva abantu mu myaka makumyabiri ubukode bw'ubutaka wenda bategereje ko ubukode bw'ubutaka burangira bakabukodesha abandi simbizi
uravuga uti ari twe tutasinye amafaranga twagombaga guhabwa ingurane ntayo twabonye ari abasinye amazu basinye gushyirwamo ntabwo bayabonye none se bimeze bite ibisubizo babaha ni ibihe
ibisubizo kontra basinye abazisinye handitsweho ko ngo mu gihe batarahabwa ingurane y'inzu ikwiye ntabwo bikwiye wenda ikiba bikwiye kandi inzu uko bagomba kuyakodeshereza kugira ngo inzara zabaha ayo mazu ubwo rero bayicaye batubwira ko imbizi amafaranga imiryango se ndarangiyemo babahaye ukundi kwezi nabo bagiye nyine kurekura amabukode bagakeka gufunguza konte baragifungura bashyiraho ibihumbi mirongo itatu inyuma y'ibyo bihumbi mirongo itatu ndumva wenda kuwa gatandatu ukwa karindwi kurarangira nta bukode kwa munani dutangiye nibwo abantu batangiye gufata ibyabaga mu karere natwe dutangira noneho kuvuga dutangiye kubishyira hanze babaha amezi abiri ntibyongera kubona ubukode mu kwezi kwa cyenda mirongo itatu nongera kubona ahari mu matariki cumi n'atanu niho bajya kuyarukira ndumva nuko bihagaze bari aho nyine bategereje sinzi bategereje n'abategereje umukiriya
abatarasinye se mwe bimeze bite
abatabasinye turaho turicaye ushakisha umuvandimwe amafaranga n'ibihumbi bibiri byinshi byombi binoroshye rwose bijya kwimara ukareba ko ukiranuka amabwiriza ko ntitunzwe nyine tunavugwa ikiriho nuko tuzajya mu manza biradusaba rero bikaba ubushobozi bwo kwishyura aya mazu no gushaka voka ntabwo byoroshye pe tumubeshye ntayo ntabwo navuga ngo biranyoroheye abana bakoreraga muri segonderi amashuri aramugereje birari y'uburebye urareba utaho byamfashe ibihumbi magana atanu niba ndetse n'umugisha wo kuyabona uhita ubonamo ko harimo ibikoresho by'ishuri n'amafaranga y'igihembwe ku bana bawe abana batatu muri segonderi abandi babiri muri pirimeri kubwira gutekereza kujya gushaka voka nkajya guhangana ku mutungo wanjye nabyo ntizeye ko harimo rezisite ndacecetse ndatuje ntuze ntegereje umwana we hejuru rezisite ndetse
none se jacques tutarajya no gushaka umwavoka nubwo wigeze kuvuga uti ni ukuregera uwo uregaho ubu abatarasinye ubuyobozi bwose inzego zose z'ubuyobozi zaracecetse ziterera iyo ngiyo ziravuga ziti nimwirwaneho mwirye mwimare
cyane rwose kuko n'abasinye barongera ko babikeneye mbese uba utarasinye noneho nta dukurikije kuri nkwereke bafite iyo raporo y'uko hari abantu batasinye icyo gusa ntabwo tugera tugeze ayo ni bakire batanga icyo tubaze niyo niba asinye inzu batarayimuhaye ngo menye yuko aho inzu ndamwemeye ngo uwasinye inzu arayibonye ngo njyewe ntawe nasinye reka njye kubaza amafaranga nta mafaranga ntibayatange n'ingenzi ntacyo twabonye batanga ubwo rero nta kintu wajya kwibaza pe bisaba aho nyine urwara no gushakisha uburyo wabonamo ubukode bw'abandi ngo batandukire mu karubanda n'ibyo nzi cyo mutwara no kumwishyura
kuki se abo bayobozi mutababaza kandi baratanze itegeko ryo kugira ngo musenyerwe nta mazu mugifite ubu ngubu kuki batabazwa ibyo kandi aribo babasenyeye
hari umuntu naretse guhamagara amubaza neza abantu nagira ngo numve abanje kubaza umuyobozi w'akagari neza n'abantu tutasinye kontra bakora n'abateyemo tutarasinye kandi twahise tuguma mu rugo umuntu yayibona kuko nari yikeneye pe ahubwo usanga bamwe ngo ngize nk'ubwo ngo gahunda ngo niba ngera gusinya nibyo nzasinye kontra ubwo rero nawe mu by'ukuri azi umuyobozi w'akagari nta kindi yari kubona nsubika nawe ntabwo yari azi iyo bita niyo bita iyo umuntu abaye abizi ntiyakambwiye ngo n'ubundi bagusenye ngira ngo abasenyewe deja n'ubundi bagusenye ndetse nibwo nzajya kurekera mu mutungo wanjye ntibyumva ko rero muri matatu badukije mu gakubo tutuvuga natwe gacu ese tujya mu itangaza makuru y'ibintu byakirikaje habona bikamenya abantu bakamenya ko twarenganye ko ibyacu bifuye bitatu bireba ibintu n'abana gakubira tata kintaje ese n'ese muri bakoreka amabati mu mafaranga mwanyemereye y'ubukoro ibyo bitutireze byo rero najya mu karere ntahayagwari mumugeraga amafaranga yanjye abaye nigera agaciro zekuru ahari we kuzajya mu manza pe cyangwa se imara yo mu ijuru tukabajyamo igahindura imitima y'abantu mbona hanze bakunze ko natwe tubiyemo nk'abandi kuko niba ndi umunyarwanda uritsenya mbere ubutaka niwe ndatara umunyarwanda nk'uko kuba mfite indangamuntu niho uko njya umunyarwanda ntibihagije niba se wanjye uri mu bimwe mwasuka umunyarwanda none nese mutanga ntawe ndi musirere ndetse niba se neza amaso nyuma wenda bakavuga bati abantu nabo bari kurenga kuko nabo barabizi neza pe batubirije nkana barabizi kandi nabo bakurenganya ushobora umuntu mu bintu atigeze atekereza kwirirwa umuntu atakwiza ibyo ntabwo ari byo byakabaye bidukurikiza uyu munsi wa none byakabaye dutekereza iterambere dutekereza igihugu turi gutekereza kwiruka ku bintu twakoreye kera turi kurengana mu buryo buri dubire pe
ati ati nibagaruka gusenya nibongera gusenya ni nkaho gahunda yo gusenya igikomeje nubwo ibyo bibazo byose bigihari nibi nkundira ndaza gushaka abayobozi bo ku nzego zitandukanye mvugane nabo iki kibazo kugira ngo iki kiganiro nigihita tuzumve icyo babivugaho ariko turamutse tubafite ku murongo wa telefoni ni iki wumva wabaza abo bayobozi wababaza ibihe bibazo cyangwa se ukabaha ubuhe butumwa
ku giti cyanjye ibintu cyane nuko mbona abasore kuturenganura umuntu agasubiza uburenganzira ku mutungo wose ni ukuri nubwo wenda umuntu abona nta gaciro nigeze kubivugaho ku mpamvu hari byakozwe baganaga ayo mazu yacu nta gaciro nibyo kuri icyo gihe nta gaciro imitungo yacu yarasizemo ntabwo nabonye ubushobozi bwo kubaka etaje cyangwa kadasitere ngo nayirwe kubikora ariko niba nabonye ubushobozi bwo nabonye nkavura ku byanjye nkamaze kubigura ku maherere ntabwo hari ahantu twahatuye mu by'ukuri hatemewe bikwiye wenda ngo tuvuge ngo twarenze ku mabwiriza reka twirengere ingaruka zo kuba twarasuye ahantu muri zone itemewe gutuzamo kuko ni umunsi barahubatse imiturirwa abaturutse n'abasi bose bari kuvugaka tukuvuga rero wenda icyo nemera ni ako kajagari kuko niba ari akajagari umujyi niba bashaka kubimoderniza n'ibyo ni byiza imitungo nawe nibyo abantu bashaka kugaragaza imitungo apfuye ariko burya ngo ingendo y'imvura zuma ingendo y'imvura zuma kuko niba ushaka kugendera ahantu nk'aho wabonye heza bigaragaza ko ari ibitaro inzira byanyuzemo sinzi niba nawe ubuza ko singapuri baranyuze mu nzira zo kwambura abaturage ibyabo rero abantu ntibaduhereze ibyatsi bitanga imigire myiza hanze tujye kubaka indi n'ibyo ahandi hantu mu ntara hehe mu nkengero z'umujyi wa kigali nta twibibase ubuzima bukomeze ubu ndutekereza cyangwa ko turi ibyibiri make turi ibyibere turabaturarwanda turabaturage b'u rwanda turi abana b'u rwanda bakwiriye guhabwa ubufasha bw'abanyarwanda kandi bakumvikana n'ubuyobozi bakabana neza tukubaka igihugu mu mahoro nk'uko mu mutima wanjye niba ntanezerewe inzozi ko ubuzima bw'iterambere ry'igihugu wenda ibyanjye nanjye ntacyo batubwira ese niba usenye ibyanjye uri kumbwira ngo narakwikwiza cyane nanabisubiramo ngo intore mu bintu byagezweho ntawabisenga ireba rero tuze twabaye abanyantege nke babisenya tureba ubwo niba tutakiri intore ntabwo mbizi ariko niba ari intore rero niyubake amahoro ese babubake umutuzo tumwe turi abanyarwanda kuko ikandagira nk'uko tugenda n'ikandagira jacqueline rwose ngibaze gutya ndimbatatu ibyanjye iyumva yumva ndi umusazi yumva ngombwa ni umugore w'amahane uretse ni uburenganzira bw'umutungo wanjye nkawusunga n'abana banjye ntibambe amafaranga cyangwa niba ari mirwe ngombwa chambure cyangwa se tuzashobora kuryamana nk'uri umugore n'abana iyo rero ugiye ntibaze kuzimba Zunda Zunda Nastaro, Dune, Yego, Dune Nastaro, Hazana Manage, Nastanage.
Amerika anongera ngushimire mukomere kandi ugira umunsi mwiza. Ijwi rya Amerika kandi yanaganiriye na Bwana Ihorahabona Jean de Dieu, nawe yari atuye muri aka gace ejo bundi bakajya gushinga amahema mu matongo yaho bari batuye.
Rero ejo bundi abaturage bafata umwanzuro wo gushinga amatente, ni ukuvuga ngo buriya turi abaturage twashyizwe mu byiciro bibiri mu gusenyerwa. Twashyizwe mu byiciro bibiri, hari abasenye mu kwa 12 natwe twasenyewe mu kwa 3, ariko twese twasenyewe kubw'akarengane, kubera ko ikibazo cyacu niba kimaze imyaka 3 nta kuri leta yigeze igaragaza mu bikorwa yatubwiraga hariya. Ni ukuvuga ngo rero ibyakozwe byose byakozwe by'agahato, agahato gaherekejwe ikinyoma. Noneho rero twebwe abaturage turareba nk'abaturage twadufite imitungo, uyu munsi tukaba twarabaye inzererezi, twarambuwe imitungo yacu ku gahereri. Rero tukabona n'ubundi biriya byo gushinga amahema twabikoze mu by'ukuri atari uko tubeye ko batwica, ariko hari igihe ubona hari ubuzima urimo ukabona watwa n'uko biriya byabaye kubwo kubura andi mahitamo. Abaturage bamwe bari kuzerera babuze uburyo bwo gukodesha amazu, kandi leta iyo yari yamaze kubasezeranya ko igiye kujya kubakodeshereza, noneho ikazabaha ingurane ikwiye y'imitungo yabo y'amazu. Ariko nayo mazu ntawe utwiye twiyemeranywaho nabo, twabwiye ko nta tegeko ryo mu Rwanda ryemera kwimura abantu ku mpamvu y'inyungu rusange ukabahitira n'ingurane. Ibyo bakora byose babikora ku gahato n'igitugu, bakabikora birengagiza amategeko, kandi amategeko yabo ni amategeko asobanuye pe. Ariko ibyo bakora byose ni agahato n'igitugu. Ku bw'ibyo rero twe tukabona kwamburwa umutungo ugahinduka inzererezi, wari utuye wari wifashije, none ugahitamo kuba wavuga ati rero aho kugira mbe mu gihuru mfite itongo ryanjye, kuko ntiwajya gutera itendi mu itongo ry'abandi. Mfite imitungo nubwo bayisenye ariko ubutaka bwasigaye ntabwo babwimura, ugahitamo kuvuga ngo reka njye mu itongo ryanjye nshinge mu ihema, uza anyice cyangwa se ankize. Ukora ibyo byakozwe kuko kugaragaza umubabaro.
Agahato n'ikinyoma, ayo ni amagambo akomeye cyane gukoresha ushinja ubutegetsi. Ni izihe mpamvu ugaragaza zituma ubashinja ibyo ngibyo?
Bo, nyuma mbanze nkusobanuye ku kinyuma cy'ubukandere uyu tega matwi ibyo abayobozi bavuga ku kibazo cyari iwacu iyo basobanura ku kibazo cyari iwacu bakubwira ko twumvikanye nabo ku bijyanye n'ingurane kandi mu by'ukuri kuva muri 2017 ntabwo turigera twumvikana nabo abantu bemeye gusinyira ariya mazu ni abantu 79 n'amazina yabo njyewe nayo nyafite rikumva ariko nabo 79 bari basinya ayo mazu harimo abagiye basinyishwa kubwo kutamenya gusoma abandi bakayasinya kubw'uko umugore n'umugabo batumvikana none umugore akareba kabona nasinyira iriya nareka umugabo agafata amafaranga umugabo azayacikamye cyangwa umugabo akabona nafata amafaranga bamubariye umugore bazahita bashwana bagatandukana bakagabana amafaranga umwe agaca kawundi agacaho agahitamo gusinyira inzu kuko inzu nta muntu uzaba yemeye kuyigurisha ni ukuvuga ngo hakaba n'abandi noneho basinye ziriya nzu bitewe n'uko babonaga agaciro k'iyo nzu n'iyo bagiye kumuha hari itandukanirizo ni ukuvuga ngo rero umubare w'abantu 79 bari barasinyiye ari amazu nyine bamwe basinye ku bushake abandi basinyishijwe mu by'ukuri nibo bonyine bari aho mu miryango 1490 na yari yemerewe kwimurwa hariya abo bonyine niwe barasinye ari amazu abandi bose nta muntu wemera ariya mazu ni ukuvuga ngo rero iyo ubuyobozi buhagarara bukavuga ngo abaturage twamaze kumvikana baba babeshya niyo mpamvu uvuga ngo ni ibinyoma ikibazo rero cy'umutungo wacu hariya mu by'ukuri kuva cyatangira nta kuri kugeze kuboneka kuri koti ya leta ni nayo mpamvu ubona byabananye kubera ko baraza badukanga bagasanga ntabwo dukangika kubera ko tuzi ukuri n'iki tegeko rivuga ku bijyanye n'ibyacu tugahitamo rero kuba gusa nk'aho duhangana mu bijyanye n'amategeko nabo ni nayo mpamvu gufata imyanzuro bibananira kubera ko bazi ko bica amategeko nkana biriya rero byo kudusenyera byasenye mwagiye mubona interiviyu ni agahato ni igitugu bagiye babikoresha
none ubu ngubu barasenye muri kugasi muravuga rero muti reka dufate amahema dusubireyo tujye kubereka cyangwa ni ukubura aho mujya mukavuga muti reka tubambe amahema hahoze ari iwacu
njye naribwiye leta nagiye ati rero twebwe ni aho kugira ngo tujye kuba amatungo y'abantu mu gihe cyose uburyo bwo kwishyura inzu bwamaze kutunana kandi twari dufite amazu dufite n'abapangayi turasubira mu matungo yacu ariko noneho ngiye biri kubwira ntabwo nigeze nsinya amasezerano basinyisha abandi ku butaka njye nanze kuyasinya n'ubu ndi mu nkiko kubera iki ni ukuvuga ngo amasezerano yavuga ko ari amasezerano ajyanye no guhabwa ingurane ikwiye nta ngurane nari mbonye nari gusinyira umuntu amasezerano nta ngurane mbonye kandi nta tegeko ry'u Rwanda ryemera gutanga ryemera kwima kudahabwa ingurane nta gukopa ingurane bibaho sinzi rero ukuntu njye nari gukopa leta ngiye mutungo wanjye ikawusenya ngo byemere njye navuze ngo ngiye amasezerano yanyu ntabwo nyasinya ntabwo rero nigeze nyasinya ariko kwanga kuyasinya nanjye narahirizwe ngo ntayasinyishe ku ngufu niko gusa Imana yandengeye na koroni ihita iteramo ubundi baranshakaga kugira ngo babisinyishe ku ngufu rero niyo mpamvu mbwira ngo ikinyoma cyabo ntaho gishingiye agafato n'igitugu ntaho bishingiye mu by'ukuri
ugize uti barahiga abantu bakabasinyisha ku ngufu
kumva amakuru ni ukuvuga ngo njye nyakubwiye wagira ngo ndikubeshya wabaza njye nagura nimero z'abaturage bose ukababaza njyewe nanze kuyasinya na magingo ntabwo nigeze nyasinya na biriya 1300 aho abantu bakodesha njye ntabwo njya mbifata urumva njye narabyanze rero icyo gihe ni ukuvuga ngo umuturage baramufataga ku ngufu bakajya kumusinyisha reka hari inzego ubu ni ukuvuga ngo twafashe amanza amavidewo tunayafite bimwe twashyize ku masederi tubashyira ku mafurashe kugira ngo isaha n'isaha leta niyakana ko atari yadusenyeye tuzabereke inzego abapolisi abadaso abanyerondo abayobozi b'umurenge abuturere bose ntabwo bari bazi yuko turimo turabatamera amavidewo turayafite sibyo amafede ni ukuvuga ngo zimwe ngiye nafashe amafede fede imwe nayo iri mu rukiko indi ndayibitse noneho furashe nayo irahari uri kumva ni ukuvuga ngo rero ngiye nabyo byose mbikorera kugira ngo ukuri mu gihe runaka kuzajya hagaragara nabyo baba babita rwose ni ukutabeshya ni ikinyoma gusa ku mitungo yacu kandi mu by'ukuri mutagoma imitungo imitungo yacu barayishaka kubera ko bashaka kwibyaza umusaruro kuko barashaka kubaka amapartimenti 600 uri kubyumva
ibyo ntibabasobanurira ko ari uguteza imbere igihugu se bakababwira bati turabaha ingurane ikwiriye
ya twebwe ingurane ikwiye ntabwo nta nubwo twanze kwimuka baravuga twebwe kwimuka turabyemera ariko icyo dukeneye ni kuduha ingurane kandi ntabwo dushaka kumudutuza mujya kudutuza aho mushaka niba hari itegeko nshinga ryemera umunyarwanda gutura aho ashaka afitiye ubushobozi nimwubahiriza icyo itegeko rivuga ushaka iyo nzu muyimuhe utayishaka mumuhe ibyo ashaka agende nta n'umwe wanze kwimuka twese twarabemereye turavuga ati rero kugeza uyu munsi icyo duhangana nabo kijyanye n'ingurane nahonye n'ubundi kibazo gishingiye
abemeye gusinya se muri bwa buryo wigeze kumbwira bo iyo bahaye ayo mafaranga 30,000 babona aho bakodesha
umva ibibazo mu by'ukuri nyine ni kwa kundi umuntu akwica kwicaye hejuru ukabona nta kundi wabigenza ariko ariyo nta mafaranga nta kintu na kimwe ashobora kubamarira urabona ni nabo bariya bari bashinze amatente rero abo ngabo 20 basenyiwe mbere mu kwa 12 noneho twebwe mu cyumweru gishize mu matariki ya mbere z'ukwa 8 bitangiye gusakuza twongeye gusubira ku matangazamakuru nibwo bagize gutya abo ngabo basinyishije izo mpapuro babapfunda 60,000 ariko ubundi turi muri gahunda zo kujya gutanga tubabwire ko igihe ngo amafaranga 30,000 byo gukodesha ababisinye batakibikeneye ikindi tudutse na biranzo zabo nta mugabo wubakira undi niba batarigeze batwubakira kugeza aho umuntu yubaka akagera mu mutungo wa 10,20,30 ubundi uraza kumwubakira ko abo kubakirwa barahari hari abantu bo mu bihuru batigeze bagira amazu nk'ubu ngubu ugiye kumwubakira ugeze ngo ugiye kumwubakira yakwambirwa bagende bubakira abo ngaho naho twebwe kuza kuduhendahendesha ayo mazu dufite amazu kandi aduhagije ntabwo rero twebwe mu by'ukuri ari amazu yacu yabo baturataho ntadukeneye kuko n'ubu ntabwo bari bageze batuye bagenda bashake abandi batuza bafite babakene kuko abakene barahari ntabwo turi abakene bazanabaze tuba mu byiciro cya 3 cy'ubudehe n'icya 4 twari twifasha ngo twari abafatanya bikorwa na leta ntabwo twari abagenerwa bikorwa twari abafatanya bikorwa na leta rero biri kujya bafata bitekura bajye babeze nk'abantu bari mu mahanga cyangwa twebwe rwose ubu aho bigeze ni na mpamvu iyo wumva tuvuga gutya ni uko twamaze kwenga twavuga ati kama mbaya sinyobeye ko bashobora kumfunga ku bw'ibyo nkubwiye narabyemeye sinyobeye ko bashobora kunyica ibyo byose namaze kubyemera ariko ukuri kw'ibyanjye ngomba kuguhagararaho napfa natira ntakundi
mu kwezi kwa 6 nibwo bagombaga kubahiriza abo basinye bemeye yuko bazahabwa ayo mazu none ntibyakozwe ubuyobozi busobanura iki ku mpamvu ibyo bintu bitarakorwa
mutagoma rega ayo masezerano nakubwiye ngo bayasinyisha abantu ku ngufu ahubwo ndagira ngo na leta imenye neza ko izahura n'ikibazo bitazi abo bantu basinyishije amasezerano ku ngufu bagomba guhabwa ingurane y'amazu mu kwezi kwa 6 ntayo babonye ariko iyo ngurane y'amazu ni ingurane ivuga ngo ingurane ikwiye y'inzu kandi inzu bari kubaka inzu za shambure itari icyumba kitagira igisita by'uruganiriro uri kumva iyo ni imwe hakaba icyumba kimwe na saro iyo ni inzu ya kabiri hakaba ibyumba bibiri na saro n'ibyumba bitatu na saro ni amaparitane y'amazu bagomba gutanga hariya rero abaturage ni ubunini bangagira ngo niba ubibishyire ku itangazamakuru leta nayo inabimenye abaturage ubu nibo babategeye bari kuvuga ati niba badusezeranyije ingurane y'inzu ikwiye niba ajya kumba shambure nzayangira aho ngaho niba ajya kumbwira ngo barambe icyumba na saro ifite umuryango wanjye nzayangira aho ngaho ntibakeneye ingurane ikwiye y'inzu rero niyo bashyize umwete mu kubaka ayo mashambure yabo icyo cyumba na saro bazahura n'ibibazo
ni ukuvuga ngo ijambo ikwiye niho ruzengeye
umva ijambo ikwiye aho hantu hari n'ibanga rikomeye leta igiye kuzahuka naryo ku buryo izaribura igisubizo n'ubundi n'ibibazo byacu yaburiye igisubizo ikintu najya nkubwira niba uri kuri watsapu uze kunyeza nimero ya WhatsApp nkwiye imyanzuro y'inama njyanama y'akarere yanzuye mu kwezi kwa kabiri itariki 15. Urebe imyanzuro inama njyanama y'akarere mu by'ukuri yari yakoze imyanzuro myiza ifite irengera abantu, kuvuga ngo ayo mazu yagombaga guhabwa abayashaka abayemera bakayahabwa, uwanze inzu agahabwa ingurane ikwiye amafaranga. Ni ukugira ngo hari n'ingingo z'amategeko bashingiraga, ni ukugira ngo ingingo ya 35 itegeko ryo kwinjira abantu ku mpamvu z'inyungu rusange yubahirizwe, iya 36 n'iya 37. Ariko noneho wareba imikorere n'imyanzuro leta yafashe igasenyera abantu itabahaye ingurane, ukibaza abo bantu bari batwite mu kihe gihugu cyaza amategeko y'igihugu cy'u Rwanda? Mubyukuri ni ibintu biri kubona, ni ibintu wagira ngo abantu babikoze bari babaye nk'abantu.
Ubu rero Bwana ihora habona, wowe urabona ibintu birimo byerekeza heko wagira ngo muri murungabangabo, aho ubona bisa bishyira ni hehe?
Ibi bintu ntabwo biri kwerekeza njye, ndabona ari ahantu heza cyane. Nabishingira kuki? Ni ukuvuga ngo n'inzego ubwazo ntabwo ziri kubyumvikanaho byabacanze, bari kuwe na bababanjirije barakoze ibintu bitabo, ariko kugira ngo babigarure mu murongo nabyo bikabagora. Ariko ubu njyewe nkoresheje ubwenge bwanjye n'ubushishozi bwanjye biri kujya ahantu heza.
Aho ni he?
Aneza biri kujya ni uko leta yamaze kubona ko ibyo yakoze ibintu bitabaho, muri make yamaze gutsindwa, yafashe ikibazo cy'amategeko kijyana muri politiki, urumva, ikijyana muri politiki. Ariko ni ukuvuga ngo iyo ufashe ibibazo nka biriya by'abaturage ugashaka kubikemura mu buryo buri politiki, noneho uburyo buri politiki bwakunganyira niho bihita bibacangira, rero byabacanze aho rero kubacangira niho itegeko ngendi kubona ngo mbwira ngo ndikoneye kujya mu buryo bwiza mu minsi iri imbere barakurikiza itegeko, kuko sibyo twatuye amategeko. Twebwe icyo dusabwa ni ukubahiriza amategeko, dutore amategeko. Kuba rero tutatuye amategeko bakaba barayashyizeho ba nyir'ukwishyu akaba ariho banayangiza, aho niho ruzingiye. Tuzakomeza guhagarara ku itegeko riturengera, urumva, tuzakomeza guhagarara ku itegeko riturengera kugeza ubwo itegeko ubwaryo ari ryo rizashingirwa mu gukemura ibibazo byacu.
Ibyo wari uvuze byo gukemura ikibazo mu buryo bwa politiki bishatse kuvuga iki?
Bo, urabona twebwe mu nama twakoze icyo gihe minisitiri Kaboneka akiri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yaduhamagaje mu nama bw'abaturage bitwamo n'abaturage bahagarariye abandi, noneho mu kumubaza ikintu bashingiyeho bakora ibintu nka biriya, iwe yaratubwiye ngo hariya ahantu mugomba kuhava ngo ni ingingo itagomba kugirwaho impaka. Turamubwira ati nyakubahwa ko hariho amategeko yo kwinjira abantu ku mpamvu z'inyungu rusange, ayo mategeko yakubahirijwe. Ngo hoya, ikibazo kirahari iwanyu, twakinyujijwe ngo twakinyujije mu nzira ya politike.
Niwe wabyivugiye?
Umva, niwe wabyivugiye, turi mu nama y'umurenge. Niwe rero babanje guhamagara bitwa ngo navuga rikijyana kugira ngo babanze batubrifinge, noneho ibyo batubwiye tubyumve, tuze tubyumvishe abaturage. Noneho twebwe rwo mu nama biranga turambwira tumva, noneho niba mwe mwakije mu nzira ya politiki natwe tugiye kunyara mu nzira y'amategeko, niba ijambo ryamuvuye mu kanwa bwe aravuga ngo mugiye guhangana na leta, ukibaza leta ni iki, umuturage ni iki? Ugahita ubona ko leta na kandi kantu n'umuturage akaba ikindi kintu. Rero kuko weravuze ngo mugiye guhangana na leta ngo muzagira mu mategeko mutakiri hariya, iryo jambo yarabibuza riva ku manywa y'ihangu. Icyo gihe twari twagiye imvura yiwe inagwa twajyanye mu modoka, abantu twapakiye imodoka turatubwira abasore twagati rero batubwiye gutya, twari tuzi ko tugiye kubona igisubizo ku bibazo byacu ariko nta gisubizo baduhaye, kandi bagiye kuza gukoresha inama twebwe twababwiye ko tugiye kujya mu mategeko. Ubwo namwe abaturage umurongo ni uwo nguwo. Kuva icyo gihe rero niho nakubwiye ngo ibo bashatse gufata ibibazo byacu banyuze mu za politiki, ariko niba inzira ya politiki yananiranye bakwiriye bagaca bugufi bakanyura mu nzira y'amategeko. Unyohereze WhatsApp yankohereze uwo mwanzuro w'inama njyanama wigaga ku byacu ku midugudu itatu, Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kiraro ya mbere. Ndabikohereza noneho ukora analyse urebe ese niba inama yatanye ikanzura ibintu. Ubundi buyobozi ku ruhande buza bukavuguruza iby'inama njyanama yakoze ni ubuhe bwitwaje iki? Ariko ukabona nyine n'abantu bihishe inyuma bashaka kugira ngo bibe babohoze imitungo y'abaturage.
Bwana Jean de Dieu ihora habona, urakoze cyane kuri iki kiganiro, uhaye Ijwi rya Amerika.
ego murakoze namwe
nshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika nkuko natangiye mbivuga nongere nibutse ko mu gutegura iki kiganiro twagerageje gushakisha ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali by'umwihariko umuyobozi w'umujyi n'umuyobozi wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo ariko ntibidukundire ndibutsa kandi ko mikrozi ijwi rya Amerika zifunguye kuri bo baramutse bashatse kugira icyo bavuga ku byavugiwe muri iki kiganiro reka nshimire mwe mwese mwari muduteze amatwi mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.